ni kukanyaga ku step. Wahudumu tuna step, step, step. Na kanyaga bigi bigi step, step. Ongeza hiyo pace ya ku step, step. Hakuna kusimama ni kukanyaga ku step.
Warazina wasoro watabaki kuongea. Tukipanda tukizidi tukikaza kama zigi. Tukifight na mabigi ya tupigani na pimbi. Doba zetu zitapaa chari tukue mai. Sindo wale watriki na tunakali ya kiti. Tutarun kote jiji Mombasa adi Malindi. Tutakuvua maini ukichokoza mazichi. Sindo wale wakudumu kipawa sindo mabuya.
Tuna step, step, step. Nakanyaga bigi bigi step, step. Ongeza hiyo pace ya kustep, step. Hakuna kusimama ni kukanyaga kustep. Wakudumu tuna step, step, step. Nakanyaga bigi bigi step, step. Ongeza hiyo pace ya kustep, step. Hakuna kusimama ni kukanyaga kustep. Step kwa hiyo rodi kagari kwa super highway. Hakuna mabamu, hakuna kuslow down. Nambia patel kijuni wakaze sana. Ama fala wanangoja kuona tuki go down. Lakini sisi go down, hatuwezi go down. Hadi swimo dependa, tuwezi car down. Wafalme watatu tuvalisheni crown. Na mlete hizo mic kuchanga mshe yo crowd. Step, step pande mwa kileta upala. Tanka kifaru na wacha nime mada. Step, pita na wao kasu na miseko tu waweni round. Mbona ulicheza nami?
Nikiwa na majaji kila time kwetu party waku. Leta uba nita kuonyesha sini nani. Uta kusplit yo mandiju na pendanga kuchati. Unabisha na nani utazimia na majani. Safari ngumu sana lakini tunakazana. Tukifanya biashara USA na wachena. Sikuwe tutu naichana. Tukimaliza ibada alibiti kuwelo. Bado situ naezana.
Lirikali fit na sijapiga zoezi. Kunitoa kwa ishit pia amwezi. Mchana ficha waitu siku tokea kamwezi. Bad everyday kila siku tuza mwezi. Jan to December mafala na watenda. Warembo na wateka lakini pesa ndio napenda. Ujinga ndio na hate. Chora saba siyo hate. Tuki spread love au wana spread hate. Mabuja tuna step, step, step. Nakanyaga bigi bigi step, step. Ongeza hiyo pace ya kustep, step. Hakuna kusimama ni kukanyaga kustep. Wakudumu tuna step, step, step. Nakanyaga bigi bigi step, step.